Omwana wobuwala jeno lusumukamu chaba yetaga lyasanywe lisinga atekwe lisibuka kuba bufumbo obufumbo bulungi naye byetwesuubiza mukwekwana banjo lugira be kuba ne bakyusa kyokka gwe takuyiye bambya tuukiriza atyo nasalawo mwanjule empagi y'omukwana agituukiriza lyesanywe lyomunnange era ku lunaku luno mulujjudde omulazeeyo mwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe mukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu ogenze kufumba tebiba byangu nnyo binji ebyolekedde mu maaso go ojja kusanga obusozi n'ebiwonko naye guma tebiba byalubirira bwadangako yennyo obanganyizeemu kusaba muwembejje munnange obuvumu bw'omusajja buli lwebitabuka mu mukwano gwe kubawo na budaabuda sebo mukulu kuwadde kimiwula laba amatiribona munnange nkusaba mukwate bulungi tomumenya kubalinga gilaasi ekyejjo kyakola ekyo lwa mukwano gwo kansuubira onfuna ne kkoti y'amaka kiba kisenge mukimanya basatu basattulula empagi y'omukwano agituukiriza lyesanywe lyomunnange era ku lunaku luno mulujjudde omulazeeyo mwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe omukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu eno y'entanda yange gye muli bannange mukulembeze katonda mbuli kimu kuba ye mulwanyi asinga balwanyi oyo afaayo gye tuli abaana be mukama tatuvangamu omusaba awulira kitaffe waali okutuwa bye twetaaga ayi katonda zize mu maaso go gankuwanjagira munnange obufumbo buno kale gwe butandisa ensabo sigala empagi kwe butudde busiba olukomera butangirirenga okuva eri abalaba beesome amalo g'amasitaani n'emyoyo emibi gye buli mbi kumaka omuliro empagi y'omukwana agituukiriza lyesanywe lyomunnange era ku lunaku luno mulujjudde omulazeeyo mwana kati mwannyinaze naawe kyenkusaba otuukiriza obweyamu muwe mukwano gwate nga mufuuludoza watali kujula yadde n'akamu